kwa sababu peace in our country is not an option. Kupendana in our country is not an option. Tunataka kuona wa Kenya kila mahali, and you have taken the lead. Where it requires condemnation and action, you have done so. Where it requires accolades and congratulations, you have done so. Na wa Kenya tunatembea pamoja, tukiungana, tukijua inji yetu inatuhitaji sisi zote. Mheshimiwa Rais, miezi michache iliyopita Mheshimiwa Nabwera alinialika hapa. Kama isenechano, tukafanya harambe ya kununua basi. Hata wewe ulinipa mchango yako nikawaletea. Na wakaomba, wakasema ukirudi ambia Rais akipata nafasi aje atutembelee. And this is the opportunity you have come. Umeyasikia yale wabunge wetu wamesema, hasa mbunge wetu wa hapa. Na sisi kama region, tukishirikiana na region zingine, we must appreciate the interventions that you are making in every sphere of our economy. Mambo ya kuboresha viwanda za sukari, mambo ya kusukuma gurudumu ya kupanda kahawa. Tumekuwa na Mheshimiwa Oparanya siku ya Ijumaa na jana, na anahubiri ya kwamba lazima wananchi, ukiwa na shamba weka kahawa kidogo, ukiwa na miwa hapa, ukiwa na mahindi yako, ili uwe na income generating activities mbalimbali, uweke pesa mfukoni.